Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hara seteraeke sa Thabo Mofutsanyana, re thabile haholo ka ho bona ho ntlafatswa ka mora dilemo tse telele baahi ba sokola kapa ba hlophuwa ke mantle kapa ditshebeletso tsa dikgwerekgwere. Ho bohlokwa haholo hore re hlokomele hore ho ntlafatso ena e tla nne e sitise ditshebeletso hanyane, empa re tshepa hore e tla ba tharollo ya moshwelella. Jwale re le mokgatlo ona, re tlo etsa bonnete ba hore re tlo bapala karolo ya bohlokwa hore re hlokomele hore tsena kaofela di etsahala ebile di a fella hore baahi ba fumane ditshebeletso tse hlokahalang, haholo jwang ha re fihla ho tsena tsa dikgwerekgwere le tsa mantle.